Ayo, kid the boy, one night tally, yeah.
Busy kwenye game, meet your razzle for lifestyle.
I give you everything, nisha swear. Hata kwa mabonde na milima tutakwea. Ila kukuwacha bola kifo nitadea. Katikati ya mapenzi mama unamua kimbia. Majilano na nicheko bafu wangu mekimbia. Menichola tattoo na maumivu pia ha. Mala umenuna maumecheka. Kikuliza unanipenda unanijibu na boeka. Maswali all days eti mama umechoka. Tanto wa rose isikize mabisho. Tuipo toka mbali no. Penzi talatibu mami usije ukanikili. Akitoka mama uo unafata bafu pili. We deliver mimsa fili tukipite tocha pili basi tuwe tile die uwe mama niwe baba kwenye majanga tutavuka sije ukani tupa
loli loli my baby umeacha loli I'm loli loli my baby nimebaki loli 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 my baby umeacha loli I'm loli loli my baby nimebaki loli.
Kwa kile na chofanya ama kile na chokupa Benz wanichanganya niwe kipas kwenye chupa. Nipijibu kama sina changu menitupa. Wecha bibu bila dawa yangu sio supa. Woni kama siku hizi mina kwenda rest. Woni kama mbio hizi zina nipa stress. Mara no, mara yes, selewi. Baby girl you're the best, inelewi. Siku kucha kuna kucha na choka kukesha. Nazimeka, naziluka na kucha na pressure. Umeni weka, umeni sweka. Bila jibu na
baby please, sinifani kawa cheesy. Si unajua sijiwezi, mtoto umeumbika. Figa umecholeka, namba nane umeniteka. Kwenye kiza ni mateka, so usiku so mchana. Nimedata na msichana, ila bado na nchanganya. Spini has, juu ni chani.